Yeah.
Kago Music, baby.
Yeah.
You made it.
Ai wewe, una vitu flani hivi hakuna wakufanana na wewe. Baby love, 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 love me. Baby I will love, love, love too. Baby love, 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 love me. Baby I will love, love, love more. Mami lo, hakuna wakutupinga moyo. Baby njo, wenzi ya sija kupenda kidogo. Baby lo, tunafanana na wako moyo. Baby yo, yotako nipo michongo. Kaka kiwanja
na wewe,
tumejenga kakibanda
na wewe,
tumiliki boda boda
na wewe, na wewe, na wewe, na wewe, na wewe.
Yani naelewa jinsi gani nimeganda na nawe. Kizani, kiza kimetanda nuru yangu ni wewe. Baby kata 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 kakiweme, tukipita kwa kitawe jilambe. Baby kata 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 kakiweme, tukipita kwa kitawe jilambe. Hata wakisema ni kuwachi,
haiwezekani, haiwezekani.
Hata wakitaka ni kublock,
haiwezekani, oh, haiwezekani.
Mamilo, hakuna kutupinga moyo. Baby njo, wenzio sija kupenda kidogo. Baby lo, tunafanana na wako moyo. Baby yo, nyotako nipo michongo. Tumepata kakiwanja, tumejenga kakibanda, tumiliki boda boda
na wewe.
Kizama ni kuwachi,
haiwezekani,
oh,
haiwezekani.
Hata wakitaka ni kublock,
haiwezekani, oh, haiwezekani,
oh, haiwezekani, haiwezekani, oh, haiwezekani, oh, haiwezekani.